Mr. Pirbunse, na junior.
City for boy.
Wanangu zina nichanganya, wauni zina niburunga. Wekira niki waza waza, maswali minajiuliza. Kwani hizi barabara gani? Zingine pembeni zina mapori, wakati mwengine wezi kosafi. Baridi kiasi we joto kali.
Basi twende pale bilibo 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 se. Na wanangu wauni rodizo, simeziona rodizo. Abisikali rodizo, na baka wauni rodizo. Oa, we kwani kwa mparange toro digani. We mana imezidi umarufu, wala zingine zina la milaini. Kuzikanyaga mautamu maradufu, zingine zimetanuka tanu tanu. Kipita na gari dogo huwezi kupato tamu. Zingine zina miiba, mwanangu sikia bwana mdogo, acha kupita peku peku. Basi twende pale bilibo 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 se. Na wanangu wauni rodizo, simeziona rodizo. Abisikali rodizo, na baka wauni rodizo. Shemi, I wanna go jamless legot, I will three funny, I GNT.
We basi jikune kune 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 mwili mzima. We jiku, jiku, jikune dada. Basi jikune kune 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 mwili mzima. We jiku, jiku, jikune dada. A jikune mwili mzima, mwili mzima, a mwili mzima, mwili mzima. We jikune mwili mzima, mwili mzima. Mwili mzima, mwili mzima. Alikuwa ni mimi hapa juu ni mtumbani. Awe ASA duli dancer Al-Khabib.
Awe Trifoni
on the mixing.